Sound of the singer.
Wisalansa.
Kumdindi on the mix.
Ndose tukufosi, somozi kwa tulari. Ndose tukufosi, siku nene tunasaka salari. Ndose tukufosi, somozi kwa tulari. Ndose tukufosi, siku nene tunasaka salari. Isinto mission town, watunafanya mission town. Machizi boti mission town, wasema minu kizuba wana utozo sabuni. Utozo sabuni tunte mission town. Never feeling the mission tongue. Now come to mission tongue. What's the magic of the Zuba? One of those are sabun. Those are sabun. When I say Manasaka, Tonka, my Shalakati, even me chocolate, I'm gonna make you kasi. Now, when you kasi, Messina Mafia, that's the letter to make you live up with Kachala. Over on your soul, I see your Kuni body. Look at me, Chosola, no Makona, Tari, Bitibus, Mitita Fulo, Yama, Kudu, Kushan, and Boon, Jambuda, and Missila, Sakola, Yana, Kamasipapon, Bongona, Mini Panga, Nashinda Kutumi, Wakina Sana, Robari, Yolana, Yaria, the Benana, Mini Kuba, and Chawamu, but this one and Yako, Kojo, and Achkofia, Alafana to Kazao, Ao, Ao. Alafona toka zao, au, au. Yani tukiwa tunafosi nye mna tuzalao. Kumana tukipata si tunawasa au manyangao. Wezo mekosa kazi mdini wamejiajiri. Kuna machinga mamatile na mapusha. Wawuza nye mawanja fisi na kimpoka visha dungi ya toka tumba na masikitiko. Wasi wandole mtaa kongo sunajua. Weke kota unindu wanasumbua. Bila kuchoka wale wase wanguju. Usiku mnene wago pisi mkusungu masela wako mawindo. We wanafosi li wapige mishindo. Umependeza unakitwe bisho. Wecha talika pambana tafutado. Hauna kitu kutuwa na uka uka. Sela gano mepoteza na jiduka. Bari ya vipi awe koko. Ukizidisha sale utakuwa ayawe. Mushele utakuwa choko. Ndose tukufosi. Somozi kwa tulari. Ndose tukufosi. Siku nene tunasaka salari. Ndose tukufosi. Somozi kwa tulari. Ndose tukufosi. Siku nene tunasaka salari. Isinto mission town. Watunafanya mission town. Machizi boti mission town. Wasema minu kizuba wana utozo sabuni. Tozo sabuni kunte mission town. Sanja stoka mission town. Wini mekulia kwenye msoto wa shida bala. Bala pusha muza ganja tupate mka. Tupate kula kuva. Haya maisha mta. Mpani ndoba. Wali bikutwa makelele mtani noma. Wakile wakizima to wanakoma. Baba wanasaidia. Pesa na washikia. Hile michezo ya kuposa kuwaibia. Sawi. Sema wanagwana fuwa siku kicha wanapaga mesa. Wanafasi kwari wanapaga mesa. Wanagwana fuwa siku kicha wanapaga mesa. Wanafasi kwari wanapaga mesa. Tegeta na fuwa siku kicha wanapaga mesa. Wanafasi kwari wanapaga mesa. Wanafuwa wanapaga mesa. Wanabisha wanagwana paga mesa. Wanafuwa wanapaga mesa. Wanabisha wanagwana paga mesa. Wanagwana paga mesa. Wanabisha wanagwana paga mesa. Wanabisha chizibu tuwana paga mesa. Sawi. Watoto wa Moroko familia kubwa. Tuende kwa Santa sio kwa watoto wa Bulati. A dunia! Somi gugu, akili mbovu. Tuende pale kanke rubola. Amusa, afuje mwanangu. Adabu binanda babake na lady bilipacha. Watoto wa Shirishama, adisi. Atozi muzi. Watoto wa Madibu, watoto wa Bulati. Watoto wa Tandale. Tuende pale se tumemsela kitumemsela kula kwa tindo. Asija sikia watoto wa Mashandege. Watoto mpaga mpaka ilala. Atonde pana kubari midoke babake la Yasini. Watoto agomsi. Watoto akipule musho. Ehe. So.
Kibinja baba na adio.